Malaki 2 verse 1. Manje lomnyalo ungowenu bapristi. Verse 2. Uma ningezwa, uma ningakubeke inhlizweni ukunika igama lami udumo, usho uJehova Sebaothi, ngiyakuthuma kini isiqalekiso, ngiqalekise izibusiso zenu, yebo, sengisiqalekisile ngokuba anikubeki enhlizweni. Verse 3. Bekani kuyakusondela inzalo yenu ngenxa yenu, ngithele umquba ebusweni benu, umquba wemikhosi yenu, nisuselwe kuwo. Verse 4. Niyakwazi ukuthi ngithumile kini lomyalo ukuba isivumelano sami noLevi sime, usho uJehova Sebaothi. Verse 5. Isivumelano sami naye sasingukuphila nokuthula, ngamnika khona ukuba esabe wangisaba waphela amandla phambi kwegama lami. Verse 6. Umthetho oqiniso wawusemlonyeni wakhe, nobubi babungatholwa endebeni zakhe. Wahamba nami ngokuthula nangobuqotho, wabuyisa abaningi ebubini. Verse 7. Ngoba izindebe zomphristi ziyakugcina ukwazi, kufuna umthetho emlonyeni wakhe, ngoba uyisithunywa sikaJehova Sebaothi. Verse 8. Kepha nichezukile endleleni, nikhubekisile abaningi emthethweni, nisonakalisile isivumelwano sikaLevi, usho uJehova Sebaothi. Verse 9. Ngalokho mina nginenzile naba ngabadelekileyo nabathotshisiweyo phambi kwabantu bonke, njengokuba ningazigcinanga izindlela zami, kepha nikhethe ubuso emthethweni. Verse 10. Asinayo baba munye thina sonke, asidalwa nguNkulunkulu munye na, sikhohlisanelani kube yilowo nomfowabo, sisingcolisa isivumelano sawo baba na. Verse 11. UJuda ukhohlisile isinengiso senziwe ka-Israyeli naseJerusalema, ngoba uJuda uyingcolisile indlu engcwele kaJehova ayithandayo, waganwa indodakazi kaNkulunkulu wabezizwe. Verse 12. Jehova makanqume kumuntu owenza lokhu ufakazi nophendula ematendeni akwaJakobe kanye noletha umnikelo kuJehova Sebaothi. Verse 13. Ngokwesibili niyakwenza nalokhu, nisibekele i-altari kaJehova ngezinyembezi nangokukhala nangokububula, angabe sayinakekela iminikelo, ingabe isamukeleka esandleni senu. Verse 14. Bese nithi-ke ngani na, ngokuba uJehova wayengufakazi phakathi kwakho nomfazi wobusha bakho omkhohlisile wena, noma engumngane wakho nomfazi wesivumelwano sakho. Verse 15. Akusimunye osenzileyo okusele kuye umoya wethu na, ufunani lo munye inzalo kaNkulunkulu? Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba ningamkhohlisi umfazi wobusha benu. Verse 16. Ngoba ngiyazonda ukwahlukana, usho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, nozisibekelayo ngobudlova njengesambatho, usho uJehova Sebaothi. Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba ningakhohlisi. Verse 17. Nimkhathazile uJehova ngamazwi enu, nokho nithi simkhathaze kanjani, ngokusho ukuthi bonke abenza ukubi bahle emehlweni kaJehova, yena uthokoza ngabo noma uphi uNkulunkulu wokwahlulela na.